Yes.
Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Shock.
Ili ndi jenuwo ndi tenda uri ndi nga mbodzi ita ndivhadzo huna zwiṅwe zwifhinga zwa nṋe ndi tshi elekanya tshithu tsho raloho zwa vhukuma ndi a ḓiphina u vha hafha tshifhinga tshoṱhe lwendo lwashu lu tsini na u fhela zwino lwashu ri tshi khou dzula na inwi ngauri ri na muṅwe muṱangano uno khou ḓa ngei Chicago uno ndi tea u vhona uri muṱa u a vhuya Arizona nga u ṱavhanya nga maanḓa Uno avhathu vhuya vha vha na holodei yavho ya tshilimo na khathihi. Uno ndi khou tea u vha dzhia nda yo vha namedza zwituku huṅwe fhethu nga maḓuvha a si gathi. Uno zwenezwo hu na khonadzeo ya uri ndi ḓo vha ndi siho. Ḽithihi, ḓuvha ḽithihi, iṅwe ya dzi swondaha, huno vhege i tevhelaho, ndi thoma Chicago. Zwenezwo ndi tea u ḓa thwii murahu nga musumbuluwo huno nda vha isa Arizona. Uno zwino ndi tou vhenga u dzhena nga swondaha nga matsheloni. Nda dzhia icho tshifhinga hune muṅwe na muṅwe a dzivhuluswa. Vhusiku ha swondaha, tshifhinga tshoṱhe ni vha no neta, nahone ni si tsha kona. Vhusiku ha swondaha, uno zwenezwo tshumelo ya vhusiku ha swondaha yo ṋewa mufunzi washu, izwo zwi nga zwo vhifha. Fhedzi ndi vhenga u ita hezwo, uno naho zwo ralo, vhusiku ha swondaha ndi ḓo funa, vhusiku ha swondaha u vha na tshumelo vhusiku ha swondaha. Zwenezwo ndi fareledza vhathu u swika tshifhinga tsho no ṱuwesa. Vhunzhi havho vha dzhena hafha vha tshi bva kule ngei Tshipembe na kule Devhula. Huno vha na, tshiṅwe tshifhinga vha reila masiari na vhusiku, u itela fhedzi u swika fhano, u itela tshumelo nthihi, zwenezwo vha huma. Uno ndi ngazwo ndi tshi lingedza u ita nga swondaha nga matsheloni. Musi ndi tshi ḓa, zwi vha ṋea tshifhinga tsha humela murahu. Vhafhiri vha luvhaho, vha no fulufhedzea, ndi vha takalela hani. Vha reila kha mvula ya mahaḓa, mvula na tshiṅwe na tshiṅwevho, u swika fhano shangoni loṱhe, maela dza maḓana u tou itela tshumelo ṱhukhu nthihi. Ngauralo zwi nnyita uri ndi pfhe ndi tshi livhuwa Mudzimu na kha avha vhathu nga thikhedzo ya vhukhulwane, kha zwine nda khou lingedza u vhudza vhathu uri ndi ngoho. Zwino ndi tenda uri hezwi ndi ngoho, ndi nga mbilu yanga yoṱhe. Arali ho vha hu na tshiṅwevho tsho fhambanaho, tshe nda elekanya uri tsho vha tshi khwine, zwa vhukuma ndo vha ndi tshi ḓo thoma ndaya, ndi nga si humbele muṅwe muthu u ya huṅwe fhethu, hune ndi si thome ndaya, u wanula uri ho tea kana hai. Ndi nga si humbele muṅwe muthu u dzhia ḽiga Mudzimuni, ḽine ḽi si vhe ḽe nda vha ndo no ḓi ḽi ita nahone ndi tshi ḓivha uri ndi ngoho. Tsha u thoma hu fanela u vha ipfi ḽa Murena, zwenezwo ndi fanela u dzhia ḽiga huno ndi vhone arali zwo tea. Uno zwenezwo arali zwo tea, zwenezwo ndi nga ri i ḓani nṱha nga hangei nga heyi nḓila, ni a vhona ndi u ita nḓila. Huno zwino ndi elekanya uri mushumeli muṅwevho u fanela u ita hezwo, u fanela u thoma aya ene muṋe, u khou tea u vha murangaphanḓa, wa vhathu. Hu si ni u amba tshiṅwe tshithu tshine a nga si vhe tshanḓa tshawe khatsho ene muṋe, ri fanela u ya henengei vharangaphanḓa vha vhathu. Matsheloni ano, ndo ḓo vha na tshenzhemo i sa pfeseswi i sili nga maanḓa hafha pulupitini. Huno iyo yo vha i malugana na tshipiḓa tsha u fhedza tsha Mulaedza. Ndo vha ndi sa khou ḓiimisela u zwi amba nga iyo nḓila, ni a vhona. Fhedzi ndi a humbulela uri zwo no ḓi ambiwa, huno a huna tshine ndi nga ita malugana nazwo zwino. Fhedzi zwenezwo ndo swika hayani, nda thoma u zwi guda. Huno ndo ḓo vha na u dovha nda vha na muṱa zwituku ṋamusi, ha mukomana wanga fhedzi na vhone. Mme anga a vha tsheo. Uno rovha ri tshi anzela u ṱangana nduni yavho, huno zwino ri ya u swika ngei havho Delores. Ro ḓo vha na tshifhinga tshavhuḓi henengei masiari ano, ri tshi khou amba huno na Teddy o vha e hone, ro imba dziṅwe dzinyimbo, ra tamba dziṅwe ngosha na zwithu. Zwino ndi elekanya uri khamusi nga matsheloni a swondaha i tevhelaho, arali Murena a tshi funa, arali Muratu Neville a sa londi, zwino ndi ḓo takalela u vha na tshumelo ya podzo yo tou kumedzelwa fhedzi kha podzo. Huno ndi elekanya, ndi na Mulaedza matsheloni ano, nga nḓila ye Murena a vhonala a tshi nthanga phanḓa uri ndi u ḓise, ndi u bvisele nnḓa, zwi fanela u tou nga zwi a ri ṱuṱuwedza zwituku, ni a vhona, u tenda zwa vhukuma. ri atamba huno ri a elekanya zvitu zvopamba nawo na wonera zviamba fedzi zvenezvo musi zvichidha kama kaura chere icho ndi chimwe chitu chopamba nawo bunga mumwe ova achikumbudza nditenda uri ova emukomana wanga ngemurau achikoamba chitori chituku namusi ngahamunna mushumeri na zvawe zvimwe zva chimwe chazvividzo zvawe uno ori angachimbira ena chitanda ori mufunzi ngoo murena una inwi ari ndingabheba chitanda mutaneni wanga musi ndichipfuka ngoo murena una inwi huno aya azviita ari ndingabheba chitanda nahone ndakungurisa bhara ndapfuka ngachipinga chitihi ngoo mufunzi murena una inwi rutendo rwanu rungaita chimwe na chimwe ari ndinganijenisa bharani nahone ndabheba chitanda ari zvino rindirani rwachipinga nyana ni abona azvifani musi inwi nokatelwa nazvo inwi mune ni abona zvino izvo ndizvavudi ngamanda karine uamba pano uri amen ndizvavudi ngamanda karine uamba uri ndiyatenda uri izvo ndingoo fedzi zvenezvo zviiteni nitiyo uzviita bunga ndodzisa icho chitatamende macheroni ano vatu vovavo edhera murunzini wapetro avongovuya vahumbera tabelo nakatihi ndonojena mahayani manji ndichisedza hezvi ndiarabhera ndisatutuwa huno ndasokojena ngomu henepo ndina ndodzo huno ndisivuye ndarabhera vatu huno ndabva huno vapora niyavona niyavona izvo ndizvone ndonozvivona kanji zvichiitwa niyavona nitiyo vana humwe hune nhave yarutendo rwanu niyavona nitiyauzvitenda huno ndiatenda uri awara ikosendera nahone yonosvika huno ndiatarukanya uri hei asi chumero yateipi vanga dhiitera thuku fedzi hei asi teipi inobva yaya shangoni lothe hezvi ndizvine ndava ndichikozviamba macheroni ano uri zvomdisa kamagumo uno ndingazvo ndichikoyodyiya sonda itevelao uri ive chumero yapodzo ngauri chibva chendavuya hayani ndonivudza ngahamabhono nazve zvabverera na chimwe na chimwe nahone ndozvidhisa enepanta uri ndingani ndoita izvi zvitu zvothe uno zvenezvo macheroni ano ndichizvidhisa henepa nta zvino kauyo mururo waupedza zvino ndichipinga changa chaudhinekedza kamudzimu chipinga chamudzimu chauamba na nne niyavona ndifanero utouva na chanduko thuku vuchironi hanga husini ndichielekanya uri ndimuvi fedzi nditodopfa zvituku zvoengedzeyawo tsini na vatu niyavona vatu vendalingedza uvavudza ingo ya mapungo madhipa huno vaafurarera huno vatuwa nahone vaasea zvino kanne izvo zvivonara zvichingasamba atiroo ndi kanne fedzi ka zvitu zvendava ndichikozviamba ndingoo inokolingedza uvatusa vunga usukumedza gungwa huno nari hapa ngeechipfukani hapa ibvani ka uyo murambyana wodharawo nikoyofa inwi nikoyorova henepo huno vasokoniseya nahone vatuwa zvoraro kanne zvipfala unga arali vatuwa hauna chimwe choengedzeyawo chine ndingaita malugana nazvo niabona chine ndingaita fedzi nditodogidhima na piripiri zvino huno ndava kwengweredza vuyani niyavona nditiyo vana uvo vudhipfi niyavona ngauri ndiadhiva uri huna mumwe apo nda ane ava uri hatu jena huno nne ndikoyoreya kove usvika aamba usvika kove yaupedza ichifashwa nditodo uita hezvo zvino nahone zvino uri ndikone uita hezvi ndikoravera uri chimwe chitu chidobverera mutanganoni watabhero chimwe chitu huno vunji hanu niererwa bhono la mururo waupedza uyo mururo wavuraru kandiraro niyaererwa hova na chimwe chitu chobvererawo icho chisatu ndovona icho chedza chichidza huno chatsera pasi ngomu apo petu huno hapfi ndidotangana na iwe henepo zvino ndorindera uri chimwe chitu chibverere pano mimwahani yo fhirawo hova huchianzera uri dzichumero na uho utalukanya zvichinyita uri ndikurenu ngonga manda rwenda dhedhereka vunji yanu ni azvielerwa hezvo nditouya petu hune ndadoima nahone ndava na Jack Moore ka chimwe chanda huno mukomana Brown eka chimwe hunova nchimbidza ntana pasi chitaratani rwaawara ngamurau hachumero huno ndosoko uhu uri ndova ndichikoulingedza uelekanya ngaha he ndava ndihone nazve zvava zvichiko itea. Zvene zvobusiku hote ndo edhera, henepo, unonda erekanya nga hazo, na honenda dzidha, na chimwe na chimwevo, unonda mangara urindingani vasongotanganidza murena Yesu washu. Zvene zvo ambudza bono, chimwe chipinga udotangana na mfumakadzi, anododhaka iwe o ambara sutu ya muronje, unu udova otakura rushie rutuku nga bai, unu ubva chipinga ni chenecho udovana nungo za ukondelela wokwata. Ndizone, hezo ndo nibudza zvote zvobvera Chicago. Ubo busiku musi mufumakadzi mutuku wa mupresbyterian musi mufunzi wawo omurumera henepo na rushiye. Unonditenda uri hova hu mukomana wawe kana mumwe wavo edokotera. Ori ahuna pulufero kha rushiye ndani ha musi mudzimu ramandote achirukwama. Aya, oya abudza mufunzi wawe. Mufunzi ari, ne hatina ndalukano. Araro. Ushumisa ipo dzoya muyanga uri ati atutuva naro ngumuhanga lutendo rune ya lutoda uri izvi ite zvino hezo ndiuva afulufedzeawo malugana nazo ni abona ari atutuva naro ngumuhanga ari fedzi ndova ndika mumwe wa mutangano ya mukomana Branham uno ndidoni erechedza uisa rushiye kha mukomana Branham uno dokotera oda aluricha uno rova luchiko yofa. Uno mufumakadzi mutuku ajene nepo, enda vandina rungulu shaka rwa chumero ya abo vana vatuku va katolika, veva vavoswa chikoloni icho apunta ni adiva, ni erelwa uri hova hu lini. Rova rina iyo chumero, uno ndichida apo platformoni ada mufumakadzi uyo mutuku arena sutu ya mronje. Mufumakadzi wangana vamwe vo vavodzula henepo, uno ndari, ndarembuluwa, uno ndasedza, na hone ndasedza umona hote. Uno nda vona araribo ima henefala. Uno sosoko itea. Uri ndisa atuda. Di atenda uri Billy Paulu na vamwe vova vachiko amba. Kana mufumakadzi kana vamwe vavo na vafumakadzi arena rushie rutuku. Uno mufumakadzi ada platformoni. Uno muya mketo wa dzumburu la chitu chote. Na wone wapodza rushie henefo. Ndatua. Uno uvachecho atichaso koneta ni avona. Azwin dini. Uno ndi nditobvera panda na panda. Zvino ndosedza uri chimwe chitu chibverere. Uno ndatoma uyo mururo wa vuraru rusayoni. Ni abona. Uno kamusi chumero ya pozo yanga macheloni asonda. Itevelao kamusi idobveredza hezo atidivi. Nierekanya. Uri zvine ratiya uita ndi ubudza vatu vanu wana vatu varwarao. Zvino uitela chumero ya pozo. Ritiya ukumedza vatu varwarao. Wanani vatu vanu varwarao, uno ni vasvikise pano nga utavanya nga macheloni asonda itevelao. Kariri ichitodo rwa awara ya malo kana hafu vaka awara ya malo. Uno ridova tendela uriva neye garata ya tabelo, musi vachijena munangoni, nga ndira ingwe na ingwe ine vazviita. Uno zvenezvo ridova na mudhuba wa tabelo, uno rarabela varwadze, na hone rato uvona zvine muya muketo wado ita. Nditendo udoita zvimangadzo arari chidoto umutenda ni avona. Veziritio umutenda uitera hezo zvino ngambiru tashu zote. Uno ndi erekanya uri awara kurwane yono suika ya uri musi mudzimu ka zvinji zverava richiko zviamba macheloni ano. Ono risumbedza zvinji na wone aridhisa umwe henepo fetu. Uto usukumedzera kule muvundu uyo mutuku. Uno izo ndi zvone fetu zvine ratoda. Zvenezo umbo dituwa ni avona. Zviko uchimbira ngandira yezwa va zvingayo. Zvenezo zvitii, zvina utarukanya. Zvenezo zvitii, ngazva uporofita, uzvisedza. Ndova ndoima Calgary, nimfarere, hova humudhi wakosikadzi, pasingei Regina. Uno Ann Baxter ova oima henepala na chigwada chavurine. Uno murena odombudza henepa platformoni. Zvido kunyarera, udodiva chipiri chenecho chambiru dzavo. Uno izo ndi zvone. Uno nakati atongo zvierekanya nga iyo ndira. Ndaya platformoni usiku uvo na N. Uno ndasokotoma urabera varwadze. Uno munangoyu uyadha ato adza vuchiro hawe hote. Rova rura utoma zvichibverera nga uraro. Nga chipinga nyana chumeroni ya pozo. Uno zvenezvo ndasedza ndaka vatecheresi. Uno fano chitoma utsera pasi kha vatecheresi na zvitu. Oh, musi richisvika kha ilo limwe siya. Zvere hafu azvi atu ambiwa nakati zvazvitu usedzesa na ubona zvitu vuchironi havatu. Ati ambi chitu nga hazo, disoko zviricha zoraro ni abona. Ndani ya musi ndichikombechedzea zvabukuma uamba chimwe chitu. Uno zvino ndiravera izvi zvitevera uri zvitome nga uraro. Ni abona mudzimu Gandila yawe ene mune, kachipinga chiguru chawe ene mune, uzitoma. Uno chidoba chidoba chimwe chitu, chinodoba chifira okule mumwe. Vowa aba vamwe vathu ni abona. Uno ndilavela hezo urizivelele. Uno kamusi o, ndo elekanya are ndoba ndina chumero tuku ya pozo kamusi sonda itebela au. Zene zo sonda ino dotebela, una konezo ya uri, lidoba ndikule na vana na vamwe. Gauribati ya umela mrao na woneba ya chikoloni. Uno zene zo sonda itebela une auna zingwe. Ni ntange ichikago mutangano ni yani nge inta. Uno zene zo rabu ya msumburuo, uno dotebela. Uriritu uwenga la bubili uyangei Arizona. Uitoribana ba umele chikoloni. Zoraro, nano wanani mufunzi? Ndizwavudi, izo ndizwavudi nga manda. Zino rikotodo zipa. Gauraro murena anipatucheze note, zwavudi, zwabukuma kuma. Uno ndifulupela unibona fano sonda itebelao, uno busiku laburaru. Uno techele sani, nisongo hangwa izi zivizo zituku. Unga mkoma na Rudel, mkoma na Jackson, mkoma na Panel, na abo ba ratu batuku bote banokuru sanga manda ngeinda ni abona. Uno bapfa ungari ne rikonana na chivizo chabo pano ni abona. Rito unga chigwada chireme mutuku kabo. Apo ndi heba pepelo hone. Apano bafunzi na bamwebo. Uno hoyu mutu mutuku ngeno mrao. Mukomana ndotangana naye. Ungo busiku enengei. Allen, mukomana Allen mutuku. Nifurufelo uri mkoma na Collins pano, udo divana na mkoma na Allen, arali asam divi. Ubiri habo ndi bashumeli ba Methodist, unobono, bono ngoya ipi. Zine za zangano la chivizo cha Methodist, linela bachigwada chabudhi chabatu chivizo icho, cha Methodist. Na katini songo elekanya uri abongo raro, bo raro, nichigwada chabudhi chabatu chivizo icho cha Katolika. Nijigwada cha vudi chivizo cha presbiteri, uno ayo mapetu ote henepo. Nivana na vasazi vodi ndero uonecho cheza, chichitaiza ndirani yabo. Inuzule lani utaiza cheza nga uditu kufaza mudipo. Rote kare aluchele tini na mzimu, nga uditu kufaza ni abona. Nisongo angwa, tebare nekele ii ito kulea nungo zayo. Elwa ni zaure hechi ndichi luso chine satane avana chigidi chimwe na chimwe. Uzula bafu, chori viswa okayo. Udo ito rumutu muti, aite chimwe chitu, chopa mbana ona chine mungwe achiere kanya. Uko zuita ezo, ukazo, uyo ni mushumo wawe. Arali achinga wana mungwe, uri ambe chimwe chitu. Mungwe, uri ambe nga ha mungwe. Arindi zone, techele sani. Na no diva uri mukene kene oita. Nisungo zitecheleza. Nisungo zitecheleza. Naruti, uyo ni diabol, ni abona. Ndi satane, nisungo ziteenda. Arali una chimwe chitu che mumwe akaka, barabelereni. Uno nisongo rabela ngandile ya uchiva, nari, di adiva uri ni mshumo wanga, nditio urabela mukoma na uyo. Inuzise ni mbiruni anu, fasibu kuma, nichi itera uyo karazi. Uno itonu amba na hone nive wabudibu kuma. Uno chitu, cha utoma ni adiva, ni vawana wono vuya chumelo ni hapu, ni abona. Ngauri itali, roliva ukovela ni aduba. Murena Yesu udova achiko uda limwela haya maduba. Uno ni adiva, ni eleka nyoru udova nga utavanyeza. Na wone udifa nga manda, nga manda. Uno nga uraro udova na zadana, pesente nti, ka zadana, cha pesente zadana litila shango lote kati. Chinga sidive musu utakulero taduru uo uchitea. Udoto uitea hofu muranga manda. Lune auna mtu anodo diva chitunga hao, ni abona. Na wone udova, auna na zingwe, zigwada zituku zidori. Zoraro, zino mkenekene. Oh, vari una chigwada cha usweli lihoka lula onga hangei. Ofi chigwada chotua nga hangei. Na wone ba, izo azungo raro, baka divuva vaya umwe petu. Rubi ya ra, vana ubo usweli lihoka lula ni abona. Zoraro, vari iyo tabenekele tuku, petu unofi Jeffersonville. Ova na vanji nga manda va iyo mirado beba sibonare. Ni abona, ezo va soko tambanga hazo. Vadori, oh, auna chitu kahecho. Ni abona, nga uraro, uno chido pira na wone abanga do chidiva. Karu shaka rote, udoda, abobofobe ka Kristo, vadora nga vua. Utakule rataduru hudo itea, chivizo chido jiwa cha iso hayani. Uno zenezo butungu budo jena, uno yawe nene, artudu vapano nga ichochipinga, artudu vapano nga kabutungu. Hai, mudzimu hatendi uri mumwe washu abuye ave pano nga chichipinga. Ngauri are wachika ukadiva wachika, are muketwa ukadiva muketwa, are olugao ukadiva olugao. Ahuna wanayo dana bugu yayo ya puluso, uno muselwa obviswa, abobe valihana vati ya ufiraka period ya vtungu. Vote muyuda na wanda, lichipinga adecha vtungu nandi, atishito odi hezo. Murena nyite okete ya ozino, iyo ndi funzo ya vudhi ya Nazarini asione. Uno ndingo na yonevo, ndingo izo ndi zone. Tati zino ngamia mketo wawu murena. Visa shango lote kani zino murena. Usongo ritendelo vana. Munga mkoma na murara wa mkala di o amba. Mune wanga, nina tikiti yanga chanda ni changa. Yonu dipuliwa. Musindi chichara mramboni, ngamachero ni ayo. Atiko toda kakati. Ngauraro izo zitini na uva zone. Atito di kakati. Farani tikiti yanu chanda ni changu ngauririko wefuka. Itonu zire kanya. Chifinga chiuruwa necha tengururo chitini. Uno zino chimwe chitu. Mukomana na zina la wendilifio ngenomta yutika. Ndiere kanya uri mukomana Graham na muu mukomana nenge arimufunze nenge. Mukomana Shanks kana chimwe chitu cha uraro kana sink. Mukomana Snelling ndi mufunzi chote. Mukomana Snelling ndi mufunzi ntange yutika zino. Ndiere kanya uri mutangano wabo watapero unga usiku wala wuna. Zino ni adiva. Zoba zichi doba zobu dibukuma ara roba richinga tuchera enenge inta usiku wala wuna. Unora sumbeza abo batu butama butuku ni abona. Unozenezo musi mukomana Jackson. Kazupinga zine abana na wawe. Ara roba richinga kubangana chigwada chituku cha shufetu uti unoraya. Itanu zula ni chirabela. Zulera nugwa. Ina ni songo ima. Kutofana na msi Elia obabuza ari. Igwani miserenge inda. Musi ni chisuka pasi, ni ruwe chikoti koti, ni rinendo neta. Chivise ni ndirani, hune ni zulelo ugwa ni abona. Itonu zulelo ugwa, ngauri ritio ugwa, ritio tu ugwa, nisene sofezi. Ngauri, arari inwi ni chirabela uponya butungu. Likuine ni chitomo ugwa. Zino uitela nemune, liko urere la nemune enenge. Liko yo utomo ugwa, ndata ufira zendabu ya ndagwa. Ngauri ndifa, nga uraro, karushaka na umona na shango. Urimushumu uyu udodova, sa isu uchidivea, zino umwe na umwe kashangolote. Ndifanelo uya hapu. Mfumakati orikane, gama uwe macheroni, dori nitoda inuini chia na nemusini chituwa. Likotudu tuwa ngapandu mrena achifuna. Likotudu fararuendo roferera ulo, enda na shango, hote umona na alo. Dabuya na wone kamusi ndabana zichumero kala United States chumwe chipinga chilimo chitevelao. Uno ari, dono aluweza urindingaya. Zoru ugandari, doa ya musindi, ngaharu endo rangaro feza seri haru anje. Ni mwaino tutu suka ya maru yopirao. Uno ndifandi chingandika chibumbeo cha kwine zino ufira zenda ba. Dizone mi mwaya maru yopirao ni adiva, ni abona. Ndidiva zo enge ziaonga haru zino. Unazonezo ratoma ilo pungo. Ara ni murena ori. Niko yu unemi nguwa ya fumbi litanu. Auko yu pera nungo. Udokona uchimbira. Uno niko yu unemi nguwa ya fumbi litanu kalifasi. Na nova nichidojia uva mabeboni usika kafumbi litanu. Kana uva kafumbi litanu usika kafutanu. Futanu usika kafusumbetanu. Kana fusumbetanu usika dana. Zino mtu mungwe na mungwe. Onewa ochimwe chipinga. Woka lipasi. Zawukuma oba achidova chitu chisarondi. Arali asa shumisi icho chipinga. Chumeroni ya mzimu. Atirondi zine aita. Zino arali ni chikoyo batambuze kaba sazi. Kana chimwebo. Likuine ni chiji ya bukaro ubuguswa. Iyo fumbiri tanu ya utoma. Ni abona. Arali ni chikoyo batambuze makanike. Kana chimwe chitu. Likuine ni chiji ya fumbiri tanu ya bubiri. Ni abona. Zene zondoba ndichi ere kanyanga uri, minihanga ane, lido jiafi, lido jiafu mbilitanu usika kadana. Lido va otanyao, otaripao, lido va odigedao, lo engeziao, lido diva zo engeziao, nga azine nda kuita. Lina fumi, maroka na fumi, la mingwanga bukare ufira chipinga chofira ochenda ba niseri haruanje. Linga si furufere ngomubunga ndiko vula azinowa. Lido diva zo enge ziaonga hazo ni abona. Lidiva uri hani. Zito ufana na mbyansu ichiko uruwa na mtu murema. Ni abona. Ni adiva nga hauri ninga ifara hani. ni songo pufela ngomu henepo na dikweta. Ni abona, divani mano ayo na hone ni sedze uri itani. Uno riguta zo enge dziao nga haswina. Nga uralo ritio wanulula ngona dzalo dzote na uri lisendela hani na zwine laita na hone raguda mavili alo. Zenezo no pfumbudzelwa umujenera ni abona. Nga uralo ndi atenda zwino. Ndavudza mufumakadzi wanga. Nditenda uri nne ndi kha chibumbeo cha khwine zwino u fhira zwe ndava ndi zwone. Musi ndi na miṅwaha ya fuina nga vhukale. Na hone nda fhira ni abona. Huno ndi na futha nu ina. Huno ndi atenda. Arali nda tshila na hone nda ḓikona u mona mona zwavhuḓisa zwine nda kona zwino. Musi ndi na dana. Arali Yesu a tshi ḓo lenga tshifhinga tshingafho. Ndi ḓo vha ndi kha tshivhumbeo tsha khwine nga itsho tshifhinga u fhira zwine nda vha zwone zwino. Uya ni abona. Ngauri ni ḓivha zwo engedzeaho nga hazwo. Ni ḓivha zwo engedzeaho nga zwino tea u itwa. Na nḓila ya u zwi langa. Nḓila ya u langa nzulele. Dzhiani vhunzhi ha vhathu zwino. Arali vha tshi khou yo itwa muaro. Vha ri dokotela muswa u kha ḓi bva u wana digirii ḽiṅwe ḓuvha. Uno u kha ḓi bva u ḓa a tshi bva tshikoloni tsha u alafha. Ha thuvha na muaro na khathihi. Rini a u ite. Oh, hai. No vha ni tshi ḓo ri ahuna tshino itwa. Hu sini uyo muthu. Hai muṋe wanga. Naho zwo ralo. Hai ngoho. A thi muṱoḓi a tshi vhea lufanga kha nṋe. Ndi zwone. Ndi nga ṋamba ndaya hafha fhasi huno nda wana mukenekene. Ndi pfa uri o no vha na miaro minzhi. U ḓivha nḓila ya u ita. Izwo ndi zwone. Ni a vhona uyo ndi muhumbulo. Inu ni elekanya nga ha uyu, fhedzi miniya nga ha uyo muya. Ndi ṱoḓa muṅwe ano ḓivha hune a vha hone, nahone ano ḓivha nḓila. O i tshimbilaho, ngoho. Murenani fhatutshedze, zwo luga Murathu Neville, gonyani ngeno zwino. Uno mudzimu ngani fhatutshedze Murathu Neville, ni songo hangwa zwino, so nda i tevhelaho.
Had a surprise in my heart for the thing because in myself I had recognized I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, I don't know is he a minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vale here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching that Brother Vale did over there in conjunction with the meeting at Middletown. Yes. And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me, and I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vale, I said, would you minister if Brother Branham does? Now, Brother Branham didn't, he might have known this.
No, I just didn't say anything about it. Wouldn't talk that long.
And so I asked Brother Vale tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings, and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vale. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vale. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him.
I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that he had, this was fixed up. God bless you, Brother Dale.
It wasn't fixed up. He said it didn't come.
Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Dale spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. It was fine. Brother done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Dale when he speaks.
Amen.
Lord bless Brother Dale.
Ngauralo ho ambiwa zwinzhi u swika, ndi tshikundelo u amba zwi, u zwi khwinifhadza. Huno ndi atenda nga ngoho uri ho vha hu murena we a shuma hezwi u itela uri mukomana Vale a ḓise uyu mulaedza nga murahu ha matsheloni ano. Ngauri ni a vhona, zwo tea u shuma nga heyo nḓila. Ri ṱanganedza hezwo sa zwi bvaho ha mudzimu. mini huna zvitu zvinji zveava achikozviamba ndina tero dzafumbiri dzomwaro hapa pasi dzawe dzazve aamba ndova ndichiko erekanya hapa nga hachifanyiso chituku chiti utikedza zveaamba zvino risedza kai no wachi uwanurori ndichipingade ndani hamusi chishumiswa chimwe na chimwe kaiyo wachi china chumisano chimwe na chimwe aringadodiva chipinga chirechone nakati na izo ndizone uno izo zvidziya rine rote rote rotangana arari chitodovona mururo wa vuraru zvakuma uchiko itera mudzimu chimwe chitu ndichumisano na mumwe na mumwe wacho rotangana udzitukupadza panda mudzimu unorabhura bukaki hashu unorarabhera na wone ratenda mudzimu uitera hezvi zvitu ndiyatenda ngango uri zvemukomana veli aamba ndingo uri nakati mudzimu angasive muya wawe tembereni isongoketeyawo isongolugawo isateteresi hai zvitiya udanga ndira yautanzviwa hambiru dzacho kavupfuura na vuchinyi hote uri rikono uva votambawo panda hamudzimu uri akone kushuma muya muketo wawe votambawo nga karine ukunyeredza hezvi zvitu ndierekanya uri musi nichiya hayani madhekwana namusi arari nichidovala iyo bhugu ya yudha tuku ndidotoguda zvinji zvino zvemukomana veli aamba uno ori ndirwera rutendo rwerwa kumedzwa vaketwa katihi chote ndodifunga voruricha ngandireye muthu ochinyarawo tarukano na zvimwevo ajena nahone ava pfuura vabva ka zvitu zvavukuma zvamudzimu uno mudzimu angashuma fedzi musi richimutendera ushuma uno huna zvitu zvinji ngamanda zvimangadzawo zvine ndakori neadhiva vathu vatoda manda uno zvavukuma avadhivi uri manda ndimini niyavona zvavukuma ava avadhivi zvine zvachimbirerana nazvo ndira yauya nta ipasi chipinga chote arani chitoda manda vonani uri nidzitukupfadza hani itanubvera kure hakuerekanyere kwanu kwote kwashango uno nidzitukupfadze panda mudzimu uno zvenezvo ndina manda oengedzewo fira munhu anokugidhima chipatoni chote nahone achiita posho kurukuru niyavona ngauri nokona udzikunda nadzikumedza kakristu niavona udzitukupfadza panda hawe ayo ndi manda vukuma inwi tsumbedzeni chividzo chinodzitukupfadza chinodzitukupfadza vukuma husini udzidhiva chividzo chinotova chividzo chaudhipa chidzitukupfadzawo ndidonisumbedza chividzo chirena ufunwa namanda amudzimu kacho izvo ndizvone icho ndichone chinotodeya udzitukupfadza richidzitukupfadza panda hamudzimu richitendera mudzimu utoshuma karine aritei uita poshokuru chimwe chipinga samurimi oamba obva aya tsimuni ngagoro yawe huno chipinga chote achirwa ndunduma yosokoukecha kecha uno yabvera panda fedzi musi achiuya arwa ndunduma yeneyo ntii uno yasaite posho narutii ngauri yova yolayiswa zvitu zvavudi ngauraro ndierekanya uri izvo zvitodova zvone niavona zvauri ridharanga zvitu zvavudi zvamudzimu uri muchero wamuya ukonodhivea nga karine vunga oamba nga manda nga hava korinta yautoma 13 henepo nanga ndira yauri nawo ndanekedza muviri wanga uri ufiswe huno ndava na hezvi zvitu zvote huno ndisina rufuno hazviri chitu hazvimpfarisi chitu niyavona ritotoita zvenezvo nta zvitu zvote ndimimuya yashu ngamutii ine rava na vudzipinduri hayo panda hamudzimu niavona ndi inwi anokoya tadhuru asi arali ndichiya kana achiya ndi inwi anokouya niavona nahone inwi utoma uno nitiya ulavera hezvi navaadhifawo panda murena uno chipinga chote ndowana zvauri muthu anodzitukupfadza ni muthu ane mudzimu amuhurisa musi nichidjiya muthu obviserawo kana yawenda nahone achidhiva chimwe na chimwe uno ningasimuvudze chitu nahone achichidhiva uno zvoraro uyo ndi ene muthu a saifetu nakatihi fedzi dziyani uyo muthu ane adzitukupfadza nahone achimbira rudzifawo ndova ndichikoamba na mumwe muna limwe dhuva anokudzudzanya chividzo ntahangenyi abva kadzangano lelava lihone uno zvoraro ni mukomana boze naicho chividzo hevavave na vovave na icho chividzo chiulwane henepo rwachipinga chingapo nahone murena achikova patuchedza zvenezvo vathu vosvika hevatoda upolisha vunga vamwe vote nahone vatoda uchiposera kadzangano uno musi boita chosoko abo ba Kriste vatitu kufatsa ongo muhenepo abongo zvitoda heso muchiloni yavo hote bofunzo ulwa nazo nga uraro vazvifuralera zvino vana chigwada nahone murena ovapatutshedza kusika vachijena ngomupetu uhuru zvino hapu uitela chividzo zvino tine chadzudza vatu vanotodo swika zvigidi zvina kana zvitanu nahone vakotoma hapu uno vadhaka nne nahone vari mukomana Branham vodzura henepo ofisini ofisi ya chividzo limwe dhuva uno aamba mumwe wavaranga panda mukomana Carlson na vamwe hapfi nari fanelo itani ndari wanani na aremulisa ane asave na bvumo ka denomination yote ane etova wavudhi vukuma wavukuma kuma adhifawo mukomana adhitukufadzawo anochira uvo vuchiro mudzimu udoronda zvimwe ne abona ndari mufunzi wavudhi anodotokanzwa mungu nahone adhitukufadza na zvitu mudzimu udoita zvimwe arali nichido husina mumwe mudhivi wazvote muhuru anokoujene anokoyovea hechina nzudzanyo uno hechi chiteya uvanga ndira hei nahone zvitu zvichitumurwa ndari hazvingavi zvashuma nakatii nikadhivhousvika kazvo izvo ndizvone chipidza chimwe nachimwe chividzo nichifanira uva na chumisano uno inwini fanira uvulunga chipidza chanu chacho ngauraro rivona uri ndichipingadhe china rakochira kacho ringadhiva ri tsini upfira zvina raerekanya uri rizone zvino ritakaira mukomana Veil ari raro murena anipatuchedze mukomana Veil ndi anilibuwa unoririwa murena kaudhisa muredza uyu muhuru ane karine madhekwana namusi unondowana rumwaro miniti sigati yefurawo mumwe wadzikaradzi ova ena chimwe chitu cheatodo amba muloroni arali nichingatoumwarera chone karadzi ndinne omune ya miloro yeyava ingoho chote aritanganidzi miloro yote hai hai pedzi musi iya mudzimu ritotodhiva uri ni mudzimu anokoamba na rine kunga chimwe na chimwe chichiamba ngadzindimi arizvitendi pedzi musi una talutshedzo inodha inorivudza chimwe chitu chikoyo ubvelera rachivona chichibvelera zvenezvo ririwa mudzimu murena kacho ni abona ritoda uita uri zvidzure zvichichimbira zvavudhi rudhipawo nahone nganzudzanyo ya murena ngauraro itonuelelwa uri chipita chanu chingadhiva chipiringi chihulwane kana chingadhiva chituku chimwe chanda chituku kana chimwe chipita chituku kana tsinde linotandedza chimwe na chimwe chine ningava chone kana zvingadhiva zvanda kopeni hawachi zvinoamba chipinga pedzi nawo chichini zvidyiya riine rote richishuma rote rina nyandano namapfungo madhipa ayesu kristu ukunyeredza hezvi tanoerekanya arali zvipiwa zvizvihulwane ngamanda zvine razvividza manda uno paulo uri naho ndina lutendo lune ndingakona usudzurusa tava uno ndisina rufuno ati chitu zvierekanyeni izvo uno naho richiri zvoruga naho ndichipfesesa nditama ndova ndichidhiva bhiviri naho ndichizvipfesesa zvipiri zvamudzimu zvote niyabona uno naho ndova ndichingakona uzviita uno ndisina rufuno ati chitu niyabona ati atusvika humwe petu niabona chitu chihulwane ndifunani mudzimu uno nadhitukufadza ninaro zvino ngangoo ngamurawa imimwa ndimudhavini naumona nashango uno ndichivona vatu vofamba nawo nditeudhiva zvitukunyana ngahakoro yaujena ngaayo uno arai ndichitoda usvika humwe namudzimu nakati nisongotendera muya waudhidhiva uchivuya wadhatsini hanu nisongotendera vuvi vuchijena aulondi zvine mumwe mutu aita arali okaka nakati nisongofarira uyo mutu ngambiru niabona inwini veadhipawo nahone wavulenda elwa nimudzimu onifuna musinova nichivini uno arali muya wamudzimu ukainwi nifuna mumwe mutu musi okaka niabona nitonovarabelera nahone nifunane ntaha chimwe na chimwe funani mudzimu nahone nifunane uno dhitukufadzeni ka mudzimu nanga chanu uno mudzimu udoripatutshedza uno zvi akonda uamba zvine adoita kanji musi chividzo chichitoma uva na varena chivaro nahone chichisvika une cha aluwa zvituku kana chimwe chitu chinonga chenecho zvenezvo vatutshera kure na icho chitu chavukuma chitu chavukuma nani adhiva chevaita uri izvi zvitu zvikunyerere musi ndichitoma rwautoma uno murena abvelera kanne pasi mulamboni uno ambudza hezvo uno mukomana Veil ozvivona hezvo ndi atenda kabambiri kala Canada minwami njiyo pirao he murumwa wa murena abvela mulamboni henenge ipasi zoba zvika Associated Press chedza chimanga dzawo nga nta amushumeri wa henepo musi achikorovedza hunoni adiva zvezva ita hezo musi roba rina mutangano wa dende aposeri achitarata dende yo dzudzo vhathu o vanotudu swika madana fumbiri thanu vashumeri vabva humwe na humwe huno hapfi mukomana idhani ngeno lwa tshifhinga nyana ndova ndichitova mutukana vunga o ndichitova ṅwana hunovori na avo vhathu ni va ita hani uri va dzule mbilu inthihi vaafunana u swika ati athu vona vhathu va tshifunana uyo ndi murena ulo ndi lwone lwe ichi tshivhidzo tsha tewa khalo ulo lufuno lwa mudzimu lwa vharathu vha tshifunana ndo vha vhona vha tshi ita na u khaḓana vha tshi ṱuwa fhethu nahone vha lila vhunga vhushiye u khaukana vho vha vha tshifunana nga maanḓa huno ndo vha ndi tshi kona uyo dala nduni yavho hu no nga zwifhinga bivhili yo vha yo vulwa nahone yo dondofala nga miṱodzi nda dzhena nga tshifhinga tsha vhusiku he vho khotsi na vhomme vha vha vho kuvhangana vhoṱhe na vhana vhavho vo tangaledza fhasi vho gwadama u mona hoṱhe huno vho khotsi na vhomme vhe magonani avho vha tshi khou lila na u rabela ndo vha ndi tshi ima munangoni huno nda lindela nda lindela nda lindela huno a vho ngo ima u rabela ndi ḓo sokou dzula kha zwitepisi huno nda thoma u rabela nṋe muṋe ndo vha lindela ni a vhona huno izwo zwo vha zwi zwone huno vho vha vha tshi funana vho vha vha tshi funana ro vha ri tshi anzela u ima huno ra imba ulo luimbo lwa kale mashudu tshivhofhekani tshivhofhekanaho mbilu dzashu nga lufuno lwa tshikreste vhutama ha ṱhalukanyo i fanaho vhunga uvho ha nṱha musi ri tshi fhambana zwi ri ṋea vhuṱungu hanga ngomu fhedzi ri kha ḓivha vhathihi mbiluni nahone ri fulufhela u ṱangana hafhu ndi amba hezwi ndi na dakalo ḽihulu mbiluni yanga kha Kristo vhanzhi vhavho vho eḓela hafha zwaloni izwi zwo swaiwaho madekwana ṋamusi vho lindela iyo mvuwo khulwane hune ra ḓo ṱangana hafhu ni songo tendela uyo muya u tshi vhuya wa ṱuwa hafha fhethu arali u tshi vhuya wa ita zwenezwo a thi londi uri mufunzi wanu u kona hani u amba uri a nga ḓisa ipfi ḽa mudzimu zwavhuḓi hani muya wa mudzimu a ṱungufhala wa ṱuwa ni a vhona musi ri tshi nga vha na zwithu zwoṱhe kha vhuṱama zwa vha zwashu roṱhe nahone ra funana zwenezwo mudzimu u ḓo shuma na riṋe huno ri khou vhulunga tshifhinga lune vhathu vha ḓa huno vha ri arali ni tshi ṱoḓa u vhona tshivhidzo tshine tsha ḓitukufhadza vhukuma tshivhidzo tshi no funa mudzimu zwa vhukuma dalelani afho ḓatebanekeleni tshiṅwe tshifhinga huno ni vha sedze sedzani u vhavhalelana hune vha vha naho ṱhompho musi mafhungo maḓifha a tshi rerwa vha hulisa hani uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi tou vha kha nzudzanyo hani ee zwenezwo vha kone u sedza huno vha vhona uri ri khou tshila tshifhingaḓe ni ḓo vhona muya wa mudzimu u tshi shuma vhukati yanu zwiga zwihulwane na zwimangadzo na zwithu zwino ḓo vha zwi tshi khou itea arali itsho tshithu tshi tshi khou shuma tshoṱhe tshi tshi khou amba tshifhinga fhedzi arali tshi sa khou shuma zwenezwo tshifhinga tshi a imiswa tshi nga si tsha amba tshifhinga ngauralo arali ni tshi ṱoḓa u ḓivha uri ri khou tshila kha tshifhingaḓe itani u thoma noṱhe u shumisana kha mafhungo maḓipa ni tshi funana ni tshi funa mudzimu huno zwanḓa zwone zwine zwi ḓo amba uri ri khou tshila tshifhingaḓe na izwo ni a zwi tenda ngoho amen murena a ni fhatutshedze zwa vhukuma kuma nga maanḓa ni songo hangwa zwino i ḓani vhege ino huno arali ni tshi ḓivha vhaṅwevho vhathu vhavhuḓi vha lwalaho vha no khou dzhena vha vhudzeni musi vha tshi ḓa ni ri vhafunwa ndi ṱoḓo ni vhudzisa ri na thabelo ya vhalwadze nga matsheloni a sondaha hangei tabernakeleni huno inwi no vha ni tshi khou lwalo lwa tshifhinganyana zwino ni ṱoḓa ndi zwone ndi ṱoḓa u ṱuwa tshifhinga tshoṱhe ndo vha ndi tshi ṱoḓa u ṱuwa zwino ndo tou pfha mulaedza vhusiku wa sondaha u tshi bva kha mukomana henengei zwauri ri fanela u bulelana hani khakho dzashu huno ra rabelisana uri ri fhodzwe Yakobo 5:14-13-14-15 ni a vhona zwauri ri fanela u bulelana khakho dzashu uri ri sa athu vhuya ra ḓela podzo ina kha ri bulelane khakho dzashu huno ri rabelelane ni a vhona ni a vhona izwo ndi zwone kokotolo zwe a vha tshi khou amba nga hazwo madekwana ṋamusi a tshi vhuisa mashudu ngomu a Mako 16 ṱanganyani hezwo no zwi wana zwenezwo podzo dzi a itea sedzani yeso a hu na tshithu nga nnḓani ha ṅanda nthihi ya lufuno ni a vhona o vha e mudzimu o vhona dzwaho ene mudzimu o ḓibula nga khae a zwimangadzi maḓembe na zwithu zwo bvelela vuchiro hawe haudhitu kupadza, na vuchiro hukumedzwa hawo, achivaka uva mudzimu, uri ave mutu pano kali pasi, ubura mudzimu ngaka ene mune. Izo ndizwe zvamu ita zwe ava ezone. Chifinga chote ndori, ni chini cho itao Yesu mudzimu, kane, ova hundira ye atitu kupadza. Ova emu huru anenga manda, unona ozoraro, ova achikona uva mutukusa, ni abona, izo ndizone. Murena ani patuchete zvabu dizabukuma. Zvino kari ime na wone richitera ubarangano. Kari to uringedza horo ninga divani sarudivi karadzi. Horo mashudu chivopekani chivopekanyao. Kari imbe ronoro ruti nito raro rineni chuni. Mashudu chivopeka chivopekanyao. Birutsa garufu rwachi Christ utama taruka tifana unga u wa hanta. Zvino musi richiko imba indi mana yapedza karifara nenga zwanda musi richipambana unoritori mudzimu anifatutsedze mukomana karadzi. Ndota karanga manda ubapano na inu matekwana na musi. Ni abona chingwe chitu chinonga chene cho zeno zo rabu ya hene epo. Zino kariru imbe. Musiri chifambana. Zimani fatucheze mratunefe. Rine vutongo hango peziri kadidova. Pati mbiruni ripuru elauta ganapu. Gandira ine rafuna murena Yesu na ariraro hani. Usikari chitangana, usikari chitangana. Mirenje ni ya Yesu, usikari chitangana, usikari chitangana, usikari chitangana, mutsimu avena in, usikari chitangana ku. Karibanya mato ashu, unu uloritoru imba muyani zvino. Usikari chitangana, usikari chitangana, usikari chitanga, mirenje ni ya Yesu. Usikari chitangana, usikari chitangana, mutsimu avena I usikari chitangana ku. Zvino zvipato zvacho zvokotama. Ritova vana, vana vamudzimu, kariru mune. O ngandira ine izo zvadzisa muya wamudzimu karine. Nano vanichinga humbura maduva auranga musi vodzura kambamba dzatombo. Mudzimu avena inwi sika chitangana hapu. Zvipato zvashu zvokotama. Ndikoyo humbera arali mukomana Ellen murao henepo. Mukomana Musu wabukati hashu, arali achidori baranganya ngatabelu. Mukomana Allen.